Exclusive to ZMusicVibes.com.
Yahweh Chine Muli Kansunga Wandi Yahweh Chine Mula Sungili La Yose Ukufumeri Unafielwe Ukufika Nanomba Yahweh Muchili Mula Sunga Kabili mula ndwila Monsansa na mubulanda Yawe muwana inerionse Tamwata lande kele shabu Nangubu shikubumo Monsansa na mubulanda
Okay.